Download from ZReloaded.com.
Daga denge na no busa. Yo, ndibondana nawe komasine plasi, banga ndikuponda komasine swazi, ikazuli nae akukwenda pansi, nakakutsina khudu komasiwe nansi, ndimatala mafo mukamenya thupa, muzimva ofaya fuka mashala thufa. Mabhokidwa kujonzi, yomapenga ndichitsulo chamaso awodzi. Ndima dropa hit nkupanga ndramazi, ngati moyo ulibe balansi. Ngati ili bifi tione magazi, simungaje bifa rasi. Vuto siwe koma mikozi, paziwa ndiwe kwapa utijika limozi. Fumu sunga ichapo sakale ndi konfi, dinkazwa kwoye kanga ikwile bakosi. Editi mafira ndani,
ashinagara,
anasinta gemu ndani,
ashinagara,
ali ndi mahiti ndani, katalogi yanga njamakani. Mafana tikuswani, musabwere seko ya dani, musabwere seko ya dani, musabwele seko ya dani. Eti tima fila ndani,
ashinagara,
anasinta gemu ndani,
ashinagara,
ali ndima hiti ndani, katalogi yanga njamakani. Mafana tikuswani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani. Mafana wakuimba samata, molo moyimba mayamba kukafa, hama tenga mashotsi kumabe samapa. Mfana mwina ndi photographer, mwajidule pango libe karia, olo drama yako yoboro mvela tamia. Yachi nagada sungai walile, so mwena kupangira sungai walile. Kwa iwala show yango nachita kupempa, pa Facebook pango nachita kulemba. Nyimbo zako nkuta kungo mvela maneba, uli kanzi mwalosa na yambe maseda. Nakupata dolo siyo kona pankeka, nata zisa show kuoneza nzoteka. Nakupata stage pano zimfa kumfeka, ukutisa kada fuko funa kupepa. Goma dima fila ndani,
ashinagara,
anasinta gemu ndani,
ashinagara,
ali ndima hiti ndani, katalogi yanga njamakani. Mafana tikuswani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani. Eti tima fila ndani,
ashinagara,
anasinta gemu ndani,
ashinagara,
ali ndima hiti ndani, katalogi yanga njamakani. Mafana tikuswani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani.
Download from ZReloaded.com.